Mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki. Adresse yacu kandi ni radioyacu@gmail.com naho Facebook VOA Radio Yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe.
Muraho neza ijwi rya Amerika. Nitwa Bahati Jackson, nkabamerereye I Kanombe. Ndasuhuza abasore dukorana I Kabuga, ndasuhuza sheri wanjye witwa Louise n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ndabatura indirimbo yitwa Unyiyoborere ya Master G. Sawa, murakoze.
Bahati, na urakoze cyane. Step up record. Master G once again, once again, there's a beat.
Nabonye umwari mwiza ni Nyampinga, abaruta bose ntikibazumba mu mutima wanjye zahororo wa mbere urabaruta reka ntikibazumba umunsi nk'uyu twe twari dutegereje nguyu wageze tubishyize kwabona nitubonana uko birushijeho ndabizi ko hari abo bitashimisha uzi icyo nkwisabiye mukobwa mwiza nukumbi ruhande ntuzambe kure njye ndarahiye imbere y'abantu muri make njyewe unyiyoborere kukubabaza n'uwangira iyo nama kuri njye ntago twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza
Baby Kali tega amatwi wumva ijambo rimba mama umutima wanjye kugukunda nibwo utwari kuku bahisha byo ni bindi bindi nayo mpamvu no gutandukana ntawe nagisha inama jya gufata umwanzuro wo gutera ivi nta n'umwe twari kumwe nta n'umwe nagishije inama ni nayo mpamvu kugukunda kwanjye zahora ubuziraherezo sinzaba nk'aba bandi bavuga ngo nza gukunda kugeza ku rupfu ubwo bivuze ko nyuma y'urupfu ntihaba ubundi buzima bataza gukunda gusa muri njye ntasezeranyije imbere y'imana n'abantu ko nza gukunda ubuziraherezo kuko you are the one on the million the girl alone did the worry uruwa mbere ukanikurikira ntawagusimbura umva amagambo anurukama anurutse ku mutima ntabwo ari byo gupinga si byo kwigirizaho nana nzagukunda nzagukunda baby kora uko ubishatse ntushaka unyiyoborere
unyiyoborere unyiyoborere na mwanya mfite wo kukubabaza n'uwangira iyo nama kuri njye ntago twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza unyiyoborere unyiyoborere na mwanya mfite wo kukubabaza n'uwangira iyo nama kuri njye ntago twahuza na mwanya mfite wo kukubabaza.
Step up record. ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com. Mubirigi Shaka yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndatashya mama na papa batuye mu murenge wa Gikomero, data wacu Uwimana Maximilien, mukuru wanje n'umugore we, abana twiganye muri tronc commun école secondaire de Gikomero, abo twiganye kuri Collège Don Bosco de Rushaki, abo twigana muri Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko abo mu wa kane bose mu cyahoze ari SFB. Mubirigi Shaka arakomeza ati ndatashya abantu bose batuye mu murenge wa Gikomero, by'umwihariko abatuye Igasagara muri Rugwiza, abantu batuye Ibyumba harimo papa Gahozo n'umugore we Jean Baptiste bamenyereye ku izina rya JB, umuvandimwe tubana bayisenge Levis Six Bear, umuhungu w'inshuti yanjye Hakorimana Philibert na Gakire Regis. Mubirigi Shaka ati mbatuye indirimbo Urukumbuzi ya Mani Martin.
Wa musozi
ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Hello? Bite?
Ni byiza. Wowe se bite?
Yes.
Eh, urashaka gusuhuza?
Buretse.
Umva, vuga uko witwa nahuri noneho usuhuza abantu.
Nitwa Kamikazi.
Yego.
Nika Alpha.
Alpha ni hehe Kamikazi?
Eh?
Alpha ni hehe?
Kanombe.
Yee, komeza.
Nabanza indimbe ya Master G. Yitwa Ndagukunda. Ishimise mama na papa na familia yanjye.
Kamikazi wiga mu wakangahe?
Niga mu wa gatatu.
Yee, uriga neza ugatsinda?
Eh.
Yee, komera.
Eh.
Ni Master G kuva mu moto meko na Reza beat WhatsApp
kugukundura bizi sinabirota ndagukundura bizi sinabirota
abantu biri rwabakumbaye
turasusuruka ku ijwi rya Amerika Facebook VOA Radio yacu address email radio yacu @gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse abukunda
nika mukesimana Claudina abandika nonde aba sabindi bimbo yiko ni wowe amasitaje
urayitse
uraseri wanje yiko akim azuza na papa na mama pinya rugo bawamuna ko
ye na urakoze yego na umunsi mwiza
wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza
Shisho umutima wanjye kanyemeza ko umunsi igihano cy'urukundo cyaje tsakuhanirwa kubera urukundo ngukunda wowe ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe Gongunda sisi jaran kuzuza, kumanga jaru jana nisho nguyorose. Mzura numutaka, mzua nijichu. Tulisa marinja kuko sisi jaran mubabaza. Ubuzima buzima nubufiti mizi mizi. Mutima waweni wanifuza kuguma. Nikutungani ngawe nchobora kukureka. Niyo haza bombi, joni nishoboka. Ijimwele radiosu kumona virente. Ndiye kukitura kona wanicha muhaye. Bifuza hawa nagona tese kukureka. So kida kamaru chingor wanje niwewe. Kosa nazakura nukuku wa kure. Changa mumutima wa jengo ngure kure. Kukanya nabura jira sika shisha. Mwaje umburani wo giteka numamagara nzatebuka nago za kutindira ngukora magana maze ngonida madira come on ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza yatambuka neza kwigendere Turi kumwe na cyo aba Kabone niye twabatubabaye yitwa umuriza nyaba
Uri nyaminga tetere ninga nchaka I swear I will never give up Mukobwa mwiza ukora ku mutubu roko Ndakubona igifungo cyanjye kigashira Njye mu donati ndi rumene shinati Tambi kutuje ture mu mutima wanjye Ube mu buzima buryo cyangwa paradiso Come on Ture mu mutima wanjye Ube mu buzima buryo cyangwa paradiso Come on
Ni wowe ni wowe Ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe
time for music
Ijwi rya Amerika turasusuruka. Dususuruke zose uzisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki naho. Dususuruke Facebook ni Radio Yacu VOA. Dushoreje ku butumwa bwa Nsengi Yumva Gedeon wo mu karere ka Gasabo I Kigali mu Rwanda. Yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com Ati ndasuhuza umudamu wanje wa Mahoro Christine n'umwana wanje Izere Baraka Toussaint ndabatura indirimbo yitwa kwiturira mu rukundo rwawe Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugire ikene nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama ngiye rero twiturire mu rukundo rwawe ibasusurutse
Shaka, shaka, man, why me, so, Na